Hip hop is from A-Town, A-Town,
upepo ma MC ufata instrumento tofauti 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 na sauti kiki na snare zisikike kama mauti wanajeshwa pige salad usizana kuna mwingine kama Usama wako mia kabla kiyama mtoto wa mama so lazima kuishi kwa kuimba kwa kuchimba mfano dread wa timba sauti nyingi kama za simba chui kifaru tunayotaka na yotua maru maru inayopigana kama mau mau kama bau bau ma MC wanajisahau walafu wanaleta dharau Pende kuchanganya hii na zuku, hiyo ni kujishuku Maro nataka kule, maro nataka huku Bata wezi kuzana kuku, wala jero ifanani na buku Kuna matajiri na wajapiga buku, walopiga buku Awana tapesa luku, sio lazima daima Kuishi kama mikeina, undugu na machoko misina Mini kama shina, loshika mizizi Sio lazima, kama vipi tumia mizizi Mina dizi, chindo na machizi Tumefika nyuzi, mia tatu na ushe Nesabu vina kama nesabu tasmini na she Au rosari, na mwa manuari Wanamka walo mochuari, ni tazari Achana nasi, kabla jarudi masi Napopita wanasema yule ni MC Sio lazima kuishi kama JCB
Sio lazima, mi kuishi kama we Sio lazima, we kuishi kama mi Sio lazima, mi kuishi kama we Sio lazima We push kama mi, so lazima Mi push kama we, so lazima We push kama mi, so lazima Mi push kama we, so lazima We push kama mi
Fulu lelana.